Tumesha asa sitoka zamani. Watu wetu wanajua sisi wa thamani gani.
Heyo DJ, asante. Heyo presenter, asante sana. Mashabiki wa so give up wa artist, love and peace. Asante sana. Magazeti, asante. Kwenye lefty, give you video wana wana checki. Mtoke support, chana bana thamani talks. Heyo DJ.
Ngumu ya maisha taiti, hauwezi toka bila kufaiti. Pasipo mchongo madharau kitaa, dhali ya bongo zishangae. Bila elimu ntapataje kazi, sijasoma natumia kipaji. Walo soma na wanataka kuimba kama mimi, taka kuimba kama mimi. Zindharau sote tunakwenda futi sita chini, futi sita chini. Toka Arusha nitatimbada, bada kazi tukutane ba. Hii track haifanya DX, Mungu baba nifanye wepesi. Na warusha wanangu wangu beti, pika pesa la kumbuka benki. Konda usimpe mimba denti. Thanks for the support, appreciate.
Hey yo DJ, asante. Hey yo presenter, asante sana. Mashabiki wa so give up wa artist, love and peace. Asante sana.
Ever since I was born that day, mama kujua kamzado mokaya DK. Tikisha bongo tanza N-I-A, U-G-K, N-Y-A. Sinipe talo nipe M-I-A, kwenye M-I-C mini make my way. Soko lina foko adim zato mokaya niko jiko mbaya. Full verses on fire, kata maneno kubali wito. Naifanya hiko ma people, sirudi kosa lofanya before. Unae mwamini utakumiza moyo, kata maneno kubali wito. Naifanya hiko ma people, sirudi kosa lofanya before. Unae mwamini utakumiza moyo.
DX, my nigga.
DX,
salute.
Shuja, my nigga, where you at?
Heyo DJ, asante. Heyo presenter, asante sana. Mashabiki wa so give up wa artist, love and peace. Asante sana. Magazeti, asante. Lopsa na wenye lefty, give you video wana wana checki. Mistoke support, chana chana bana thamani talks. Heyo DJ, asante.
I salute, wadao, sinaga kiburi. Mheshimiwa Mr. President Magufuli, I salute. Wote mlotimba kwa show, interview radio ni kwale zinavi ni ko. I salute DX, noise makers, knock knock, domo kaya, cheese.